fresh nigga. Licks.
Baby thinkers bad.
Hey my ex. Kuma upesa chonde ndati pumanje. Muna pazimba pano muna talandi sanja. Wana love station, just a good situation. Chikondi chosa kukangati ho yako mesa.
Nyumbe akufila ona mpete. Chikondi chaka mianga ngati tili kulichete. Nyumbe akufila ona mpete. Chikondi chaka mianga ngati tili kulichete.
Mani pasa njuma ze. Nishikondi chomango kusi sana. Mena ni maketa sosi neka. Nika una timo sako tijalina. Queen of my life, you're my queen of my life, you're my queen of my life, you're my angel.
Salibe chasi ndeno siya sajibwana. Na kupasa lafu ndi wa mambo sati sajibwana. Usiku sana sama kona tulo funa tisi yane. Koma thiki zosa teka wana love like that. Izi sizo peka gini selipeda kona satu siku teka. Eksi samu wawa ndeno pano wako peka. Gini selipeda kona satu siku teka.
Mani pasa ndumaze. Nishiko ndicho mango kusi sana. Nena ni maketa sosi ndeka. Ndika unatimo sako tijalina.
Queen of my life, you're my queen of my life, you're my queen of my life, you're my angel.
Manipasa ndumaze, nishiko ndicho mango kusi sana. Nena ni maketa sosi ndeka, nika unatimo sako tijalina.